yankulu lendaba bukala mazwa phuma nezinyembezi nginixoxela uba ngicela ningincede yankulu lendaba bukala mazwa phuma nezinyembezi nginixoxela uba ngicela ningincede ubaba wami uyadonsa etilongweni udonsa iminyaka ngelodlwe nguluma akukholakali uba ngikhona ngenxa yomdlwenguli ubaba wami uyadonsa etilongweni udonsa iminyaka ngelodlwe nguluma akukholakali uba ngikhona ngenxa yomdlwenguli impilo yami nzima ngizoyamukela kanjani le mpilo ubaba wami yena ngizomuxolela kanjani umama wami yena ngizomuvikela kanjani uma engibona ukhumbula isime samehlela